Molweni, igama lam ndinguLebabalo Sithole, umfundisi walapha eMatiba Bay Baptist Church. Ndifuna namhlanje sike siphinde sijonge elizwini likaThixo kwincwadi kaMateyu. Sizawuqala ukufunda phaa kwisahluko sethoba. Sizawufunda phaya kwivesi yamashumi amathathu anesihlanu ukuyoma phaa kwivesi yamashumi amathathu anesibhozo. Le chapter ke chapter enezinto ezibalulekileyo ezazenziwa nguYesu Kristu. Siyabona okokuqala apha kule chapter ukuba uYesu Kristu uphilisa umntu onedumbe, and injongo yokuba amphilise siyabona ukuthi wayefuna ukubonisa amandla kaThixo okokuba abantu bakholwe, kwaye wayefuna ukuba abantu bayazi ukuthi nyhani ngokwenene uthunyiwe nguThixo ukuze azokuhlangula abantu kwiimeko zabo, kwaye unguye uMesiya owayelindelwe ngabantu. Mesiya ke kumkani yayeza kukhulula abantu kwizinto ababebanjwe zizo emhlabeni. So babengakholwa ke ukuba uYesu Kristu unguye loo Mesiya. So kule chapter ke zininzi izinto ezichazwayo apha uYesu Kristu azenzileyo. Siyibonile okokuqala ukuthi kule chapter uphilise onedumbe, kwaye wabiza uMateyu, and siyabona pha uqala pha kuverse 9 kule chapter uThixo uYesu Kristu edlula ehamba eqokelela abafundi bakhe, ufika kuMateyu ezihlelele athi makamlandele. Kwakhona siyabona ukuthi kule chapter njengoba izinto zibalulekileyo abafundi bakaYesu Kristu nabanye abantu bebesiza kuYesu Kristu bezobuza imibuzo, bebuza ngakumbi malunga nokuzila ukutya njalo njalo. Kwalapha kule chapter siyabona ukuba uYesu uye wayiphilisa intokazi eyayinethombe legazi iminyaka emininzi, intokazi eyayinethombe legazi kunye nentombi kaYayiro. Yeah, so zizinto uYesu Kristu wayezenza ezibubungqina ukuba ngokwenene unguye uThixo kwaye uthunyiwe nguye uThixo. Kwakhona kwakule chapter siyabona ukuba uphilise imfama ezimbini nabantu imfama uphilise imfama nabantu imfama ezimbini nomntu owayengakwazi uthetha. IBhayibhile wayesisidenge, meaning wayengakwazi uthetha. So apha kuchapter 9 sizawujonga ke apha kule chapter esiba iBhayibhile isixelela ngezinto uYesu Kristu ayezenzileyo, kwaye apho sizawujonga khona ke sizawujonga kwisivuno nabasebenzi baso. So sibona uYesu Kristu apha ebabonisa isivuno ebabonisa isivuno nabasebenzi baso. Kodwa ke sisivuno isiso isivuno semimbona, isivuno sezinye iziqhamo njalo njalo, kodwa sisivuno esingaqhelekanga, sisivuno semiphefumlo yabantu abalahlekileyo abalapha kulo mhlaba. So buyajonga phaa, sizawuqala phaa ukufunda kwincwadi, sizawuqala phaa ukufunda kwincwadi kaMateyu isahluko sethoba iverse ngu-35 ukuya ku-38. So masiyifundeni ke nabaziphetheyo iBhayibhile. Khumbula izwi likaThixo libalulekile, kumele silifunde mihla yonke ngoba ngalo sifumana ubulumko, ngalo ilizwi likaThixo sifumana ukuyibona intando kaThixo, kwaye liyasiqeqesha kwaye lakuba lisiqeqeshile lisinika izinto ebesingenazo ngokwasenyameni, lisitshintsha indlela esijonga ngayo, lisenze ukuthi sijonge izinto ngendlela eyahlukileyo. Uba ngaba ke ufuna uThixo, ngena elizwini kaThixo lifunde ulukholwe. Cela singeneni ke ngokukhawuleza kwiverse 35. IBhayibhile ifunde ngangohlobo. Waye uYesu ehamba yonke imizi nemizana efundisa ezindlwini zabo zesikhungu, evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani, ephilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ebantwini. Verse 36, wathi akuzibona izihlwele wasikwa imfesane zizo ngokuba zibe zityhafile zichithakele ngokwezimvu ezingenamalusi. Verse 37. Aze athi kubafundi bakhe, ukuvuna okunene kuninzi kodwa bona abasebenzi bambalwa. Verse 38. Khungani ngoko enkosini yokuvuna ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo. Masithandaze. Bawusizulweni Thixo olungileyo, nali ke Nkosi yam ilizwi lakho lona esithi siyakulifunda sifumane ukuphila ngalo. Siyacela ke Nkosi sokuthandaza ukuthi njengokuba bebezaba baninzi abantu abazawuphulaphula, sengathi ngalisebenzisa Thixo olungileyo ilizwi lakho livakale kwaye lichane intliziyo yethu, lichanele ukuthi siguqukele kuwe Nkosi. Izwi lakho Nkosi yam injongo yalo kukuba lisibuyisele kuwe Thixo olungileyo ekulahlekeni kwethu. Siyazi ke Nkosi yam ukuthi isono siso esibangele umsantsa phakathi kwethu nawe, kodwa Nkosi yam khange usincame wena Somandla, wasebenzisa amadoda ayi-40 ukuba alibhale ilizwi lakho ukuze sazi izinto ngawe, ukuze sazi izinto wawuzenza, sikwazi Nkosi yam nokholo lwethu luphuhle kwaye lukhule xa sithe salifunda izwi lakho. Sincede ke bawo xa sizawufunda nje, xa sesilifundile nje izwi lakho, malingapheleli nje emahlweni ethu kodwa malinyibilikele ezindlebeni zethu, linyibilikele nasezintliziyweni zethu, silikholwe kwaye silenze. Siyakuthandaza egameni likaYesu Kristu, amen. So apha kule vesi sizawufunda nje izinto ezimbalwa apha kwezi vesi. Sizawuqala apha kuvesi 35. So as basibonile sifundile ukuba uYesu Kristu wayahamba imizi nemizi. So siyabona apha ukuthi inkosi uYesu Kristu yayingonqeni ukuhamba yonke imizi nemizana. UYesu wayengafuni, apha eBhayibhileni ukuba uYesu Kristu wayebafundisa abantu ezindlini zabo zesikhungo, wayevakalisa kwaye wayevakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo. And ndiyabona apha as uba ndifunde izwi kaThixo ukuthi uYesu ebenamandla okuphilisa izifo zonke kunye nezikhuhlane zonke ebantwini. So xa izwi kaThixo lisibonisa izinto ezinjalo ngoYesu Kristu, loo nto yenza ukuba kunyanzeleke simthembe uYesu Kristu. Yazi bazalwane, kwimihla esiphila kuyo kumele senze izinto uYesu Kristu awayezenza. So as uba ndifuna nje ukuxelela itopic yalo myalezo ukuthi masibe neliso uYesu Kristu awayenalo, ukuze sakuba nalo liso, ukuze sizokwazi ukuba nemfesane kwaye sizokwazi ukwenza ngendlela uYesu Kristu wayesenza ngayo. So siyabona apha kule verse 35 ukuba uYesu Kristu uye wahamba-hamba efundisa ezindlwini zabo zesikhungo, and ekufundiseni kwakhe wavakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo, kwaye engaphelelanga apho, uye waphilisa izifo zonke nezikhuhlane zonke ezazikhona ebantwini. So kufuneka siyazi bazalwane ukuthi kwimihla esiphila kuyo kumele senze izinto uYesu Kristu awayezenza. Njengabalandeli bakhe kanye njengabantu abamlandelayo kumele singonqeni ukuhamba imizi nemizana kanye indawo ngendawo ezinabantu. Sinenjongo yokufundisa ilizwi likaThixo, sinenjongo yokuba abantu bazi ngoYesu Kristu, bazi ngosindiso lwakhe nangoxolelo lwakhe, bazi ukuba uYesu Kristu nguye yedwa owachongwayo nguThixo ukuba asindise abantu ezonweni zabo. So kufuneka siyazi ukuthi ilizwi likaThixo kufuneka silishumayele kwiindawo zonke abantu abakuzo, kwaye kwiimfundiso esizabafundisa zona abantu kumele singalibali ukuvakalisa iindaba ezilungileyo. Iindaba ezilungileyo ke zizo ke ezathi zanceda impilo yam, ngoba entliziyweni yam ndandisoloko ndinendaba ezingalunganga engqondweni yam, ndineendaba ezingalunganga, ndineendaba ezingandivuyisiyo. Kodwa ndithe ndakushunyayezwa ngeendaba ezilungileyo zokuba uYesu Kristu weza ehlabathini, injongo yokuza kwakhe ehlabathini zizono zam nokungakwazi ukuzisindisa kwam. Kwaye iindaba ezilungileyo zihamba ngolu hlobo: uye weza ehlabathini, uYesu Kristu wakuba ezile, wahlawulela ityala lesono sethu. Before ahlawulela ityala lesono sethu, uye wabethwa, uye wenziwa into ezibuhlungu uYesu Kristu engenatyala, kodwa ethatha indawo yethu njengaboni. IBhayibhile xa ithetha uye abantu baye bakhwaza ngezwi elikhulu bebaninzi ukuthi makabethelelwe emnqamlezweni. So uye wabethelelwa emnqamlezweni uYesu Kristu, ekubethelweni kwakhe uYesu Kristu emnqamlezweni, ezixolele izono zethu ngalo igazi lakhe elaphalala, njengoba iBhayibhile sitsho ukuthi umvuzo wesono kukufa. So bekungekho nanye into esinokuthi sibunqobe ngayo ukufa, ngaphandle kokufa kwaYesu Kristu. So ngamanye amazwi, besingenokwazi ukuzihlawulela ityala lezono zethu ade uYesu Kristu afe, ngoba igazi lakhe lalingenasono, ngoba ubomi bakhe babungenasono. So yiloo nto ke bazalwane kufuneka singabi nazintloni ukuvakalisa iindaba ezilungileyo, ngoba zona iindaba ezilungileyo zimalunga noYesu, zimalunga nento uYesu Kristu awayenzayo thina esingakhange sikwazi ukuyenza. And iindaba ezilungileyo zibizela wonke umntu kuThixo ukuba makazokwenza uxolelaniso noThixo ngoYesu Kristu. So siyabona ka apha ukuthi uYesu Kristu ethetha nabafundi bakhe, baxelele ukuthi umsebenzi umninzi, umninzi nje umsebenzi, kudingeka abasebenzi. And indlela ajonga ngayo uYesu Kristu, ajonga ngazo ezizihlwele, iyamangalisa, ngoba uthe wakuzijonga khange abone ubuhle bazo, khange abone izinto abazinxibileyo, kodwa uye wabona imeko abaphantsi kwayo abangakwazi ukuzinceda kuyo. So kufuneka siyazi bazalwane ukuthi xa uYesu Kristu efuna, xa uYesu Kristu wayeyibona ngolo hlobo, nathi kufuneka sizibeke kwindawo apho sizawubona abantu ngokwendlela uThixo ababona ngayo. So xa sifundisa, sivakalisa iindaba ezilungileyo zikaYesu Kristu nangobukumkani bakhe, abantu bazalwane baza kuphila kwizifo nakwizikhuhlane abanazo. So kufuneka siqhubekeke sifundise izwi likaThixo, sifundise izinto uThixo athi masizifundise ezigcwele lithemba, ezizisa ithemba, ngoba thina ngokunokwethu asikwazi ukubaphilisa abantu. Abantu abaninzi bayaqhathwa phaphandle, babekwa izandla, bacinga uba bazawuphiliswa zizandla zabantu, kodwa into ebaphilisayo abantu lilizwi likaThixo, zizethembiso eziphuma ezwini likaThixo, kwaye ziindaba ezilungileyo eziye zibahlangule abantu kwiimeko zabo. So ubuyaqwalasela phaa kuverse 36, ithi iBhayibhile phaa kuverse 36, wathi akuzibona izihlwele wasikwa yimfesane zizo, ngokuba zibe zityhafile, zichithakele ngokwezimvu ezingenamalusi. So siyabona indlela uYesu Kristu ajonga ngayo abantu. So siyabona even apha kuverse 36 kuthi amehlo kaYesu Kristu ayikwazi ukubona imeko nokubulaleka kwabantu abaninzi. So ingaba thina xa sijonga abantu, ingaba siyazibona na ezi zinto uYesu Kristu wayezibona kwizihlwele? Ngoba kwakhona, jonga kulevesi, kwakhona ithi wathi wakuzibona izihlwele wasikwa imfesane. Ingaba sinayo thina na lo mfesane sithi sakujonga abantu abalahlekileyo, abantu abakude noThixo, abantu abazawuthi bakufa besezonweni zabo ezingaxolelwanga, baphaphamele esihogweni? Ingaba sinayo na imfesane, imfesane leyo ezawuthi isiqhubele ukuba masihambe siyobaxelela ngoYesu Kristu osindisayo ozixolela izono zethu. Ingaba sinalo na elo liso linjalo kanye sineliso lokubagweba abantu, iliso lokubanqonelela ukubi. Kodwa uYesu Kristu apha siyabona ukuthi iliso lakhe kanye amehlo akhe ayikwazi ukubona imeko nokubulaleka kwabantu. Emveni kuba izibonile izimeko nokubulaleka kwazo kwabo, uYesu Kristu uye wenza icebo. Sizalibona ke lo cebo xa siqhubeka sifunda izwi likaThixo. So ndithe apha xa ndizama ukuthi ndi-apply le message kule vesi kuvesi 36 ndathi ingaba sinawo thina amehlo uYesu awayenawo wokubona imeko nosizi lwabantu. Because aba bantu babeselusizini, aba bantu nakubeni uYesu Kristu wayesithi ukuvuna okunene kuninzi, kodwa wayekuthetha ngemeko, wayethetha ngemiphefumulo yabo. Ingaba thina sinawo na amehlo uYesu Kristu wayenawo wokubona imeko nosizi lwabantu esihlala phakathi kwabo. Njengokuba simlandela ke uYesu Kristu bazalwane, kumele sibone izinto uYesu Kristu owayezibona ebantwini kwimihla esiphila kuyo namhlanje kubantu esisoloko sibabona. Kufuneka sibone ezazinto uYesu Kristu owayezibona, sibone ukutyhafa kwabo, sibone ukuba bahamba bengenamalusi. Eligama elithi xa ungenamalusi ithela ukuthi babe vulnerable aba bantu, babe nokuqwengwa ngumtyholi ngemfundiso ezininzi nangezinto zonke. Aba bantu babechithakele, ngamanye amazwi babengenanto abanokubambelela kuyo, independent. Ngamanye amazwi uThixo ufuna sibe dependent kuye uThixo. So uYesu Kristu uthe wakubabona, into yabangela uba asikwe imfesane kukutyhafa kwabo nokuchithakala kwabo nokufana nabantu nokufana nezimvu ezingenamalusi. Bazalwane, and thina bantu bamamkele uYesu Kristu, thina bantu bacholiweyo ngenxa yokukholwa kwethu nguYesu Kristu, sacholelwa sa-adoptwa nguThixo ngokuthi sikholwe kuYesu Kristu simamkele, kumele sisikwe imfesane sakuba sibona imeko neentsizi zabantu. Iintsizi zabantu ke azizuhlala zisenyameni, kodwa kufuneka sijonge usizi olukhona emphefumleni yabo. Xa bengenaThixo imeko yabo imaxongo, xa bengenabudlelwano noYesu Kristu imeko yabo iselusizini. So nathi kufuneka sithathe igalelo, sisebenzise iliso lenyama esinalo, akwaye sijonge sisikwe imfesane. Simcela uThixo ukuthi asinike inhliziyo yokusikwa imfesane, inhliziyo owayenayo uKristu yokuba athi wakuzijonga izihlwele asikwe imfesane. So imfesane okanye eligama elithi imfesane lithetha ukuthi uvelwano. So waye bavela, ngamanye amazwi xa ubona umzali onomntana, xa ebona umntana wakhe ekhala kanye esezintlungwini, uba novelwano, uba nobuhlungu ngaphakathi. Ingaba thina sinabo na obubuhlungu ngaphakathi kwethu kubantu abatshabalalayo, kubantu abangenaThixo, abangazange bamamkela uYesu Kristu, kuba imeko ngenxa yemeko yabo ngoba batyhafile kwaye bachithakele kwaye banjengezimvu ezingenamalusi. Bazalwane, kumele sakuba sibabona imeko yabo abantu abakude noThixo, sisikwe yile mfesane. Masingasikwa imfesane xa abantu belambile, masingasikwa imfesane xa abantu bengenakutya, kodwa masisikwe imfesane abantu xa bengenaThixo. Because ukutya bazawuba nako baphinde bangabi nako, kodwa eyona nto ibalulekileyo into yoba babe noThixo, bazixolelwe izono ngoYesu Kristu kwaye beze kuYesu Kristu. Uba ngaba abakayenzi loo nto, kufuneka sisoloko njalo sisikwa imfesane, ngoba into ebangela uba sisikwe imfesane sive kabuhlungu kungenxa yendawo abaya kuyo. Wonke umntu ongamamkelanga uYesu Kristu ngulowo ithi iBhayibhile kuncwadi kaMateyu bazawugxothwa, athi uYesu Kristu kubo andizange ndinazi, bazawugxothwa bagxothelwe elutshabalalweni ebuhlungwini emlilweni ongacimiyo ithi iBhayibhile apho kumbethu ingafiyo. Bazalwane, kufuneka ukuthi singayithatheli phantsi imiphefumlo elahlekileyo, singayijongeli phantsi kanye singajongi sijike singakhathali ngemiphefumlo elahlekileyo. Kumele sijonge, akuba sijongile sibone isidingo, akuba sisibonile eso sidingo sisikwe imfesane. So ithi iBhayibhile xa ithetha apha kuverse 36, wathi wakuzibona izihlwele wasikwa imfesane zizo, wasikwa imfesane zizo. Nothi zizinto babe nazo kodwa wasikwa imfesane zizo, meaning imiphefumlo yabo. So wakuba isikwe imfesane, ithi iBhayibhile wazibona zityhafile zichithakele ngokwezimvu ezingenamalusi. So esibabe nditshilo nathi kumele asakuba sizibonile ezizihlwele kanye abantu abangenathixo, nathi kumele sisikwe yimfesane ngabo, siye kubo. Uyabona, siye kubo sibancede ngokubanika ithemba elifumaneka elizweni likaThixo. Lona liza kubaphakamisa ekutyhafeni kwabo. Sabona eli themba lifumaneka elizweni likaThixo lilo lodwa elinako ukubaphakamisa ekutyhafeni kwabo, because ukutyhafa kuza xa kungekho Thixo. Xa sinoThixo asibi nako ukutyhafa, ngoba uThixo ungamandla ethu, uThixo ungamandla emathanjeni ethu. So bakhona ke abantu abangenaThixo abalahlekileyo abangekamfuni uThixo ezintliziyweni zabo, ngaba batyhafileyo, ngaba imeko yabo inokutyhafa. Yintoni ekufuneka siyenze thina bantu abangatyhafanga, thina bantu abamamkele uYesu Kristu baze baxolelwe izono? Kufuneka siye kubo njengokuba uYesu Kristu ithi iBhayibhile wayehamba imizi ngemizi ngemizi ezishumayela iindaba ezilungileyo, ezivakalisa iindaba ezilungileyo. So nathi kufuneka siye kubo kwabo batyhafileyo, siyobanika ilizwi elizobaphakamisa, ilizwi likaThixo. And ilizwi likaThixo luqulathe iindaba ezilungileyo. Ilizwi likaThixo kumele xa silivakalisa singalibali ukuthetha ngeendaba ezilungileyo, iindaba ezilungileyo zokufelwa nokuvukelwa nguYesu Kristu, efela izono zethu kwaye evuka ukuze asinike uloyiso. So lona ilizwi likaThixo liza kubanika bazalwane isithembiso namandla okubuyela kumalusi olungileyo onguYesu Kristu. Ye bazalwane, kukhona umalusi olungileyo athi uDavide xa ethetha ngaye kulantuka kwindumiso chapter 23 kuverse 1 ithi ungumalusi olungileyo uthi xa ethetha yena umkhaphelela umntu wakhe emadlelweni anohlaza. Uthi xa ethetha wakuba emkhabelela emadlelweni aluhlaza. Ngicela sijongele nje le vesi ngokukhawuleza kwindumiso ichapter 23 sive ukuthi umalusi lo sithetha ngaye ongafani nomalusi abakhoyo apha kulo mhlaba. Ithetha ngomalusi olungileyo ke mna. IBhayibhile ithi uYehova ngumalusi wam, andisweli lutho. Wenza ukuba mandibuthe emarhaweni aluhlaza, undithundezela emanzini angawokuphumla. Uyawubuyisa umphefumlo wam, undikhaphela endleleni ezindleleni zobulungisa ngenxa yegama lakhe. So siyabona ka apha ukuthi uma ngaba ababantu bengenamalusi, ithetha ukuthi loo nto abanazo zonke ezi zinto bekumele ukuthi bazifumana kumalusi olungileyo. So bazalwane, kumele siye kuba bantu siyokubaxelela ngumalusi olungileyo onguYesu Kristu. So abantu bazalwane, kufuneka siyazi ukuthi mabangahlali elantukeni ekutyhafeni. Abantu mabangahlali bazalwane ekutyhafeni, mabangachithakali abantu sikhona. We are the only representatives of real hope, of a real hope, because ithembe salinikwayo elinguYesu Kristu lilo ekufuneka sisoloko sichazela abantu ngalo. Bazalwane, siyabona apha ukuthi uYesu Kristu akazange abone intlupheko yaba bantu, akazange abone nje impahla babenxibileyo, kodwa wabona imeko yabo, wabona imeko yomphefumlo wabo. Jonga phaa kuverse 37 ithi iBhayibhile, aze athi kubafundi bakhe. ukuvuna okunene kuninzi, kodwa bona abasebenzi bambalwa. So siyabona apha ku verse 37 ukuthi uYesu Kristu emveni kokuba ehambahambile wafundisa kwelantuka kwizindlu zesikhungo, emveni kokuba evakalisile indaba ezilungileyo ku verse 36 iBhayibhile, emveni kokuba ebonile izihlwelo, wabona imeko yabo, wabona ingxaki abakuyo, ithi iBhayibhile xa ithetha ku verse 37, aze athi ke ngoku kubafundi bakhe, uthi ke ngoku kwabo bamamkeleyo, uthi ke ngoku kwabo bakholiweyo kuye bebemlandela, uthi ukuvuna okunene kuninzi kodwa abasebenzi bambalwa. So ubona imiphefumulo yababantu njengesivuno, njengesivuno, njengento ekufuneka ivuniwe. Yabona, ndikhumbula mhlawumbe iseTranskei kwakuthi xa kulinywe ingabonakali naloo mbewu, kodwa ngexesha lokuvuna zonke mandithi yonke intsimi ibivunwa, sonke eso sivuno besiziswe ekhaya, besiziswe ekhaya, and kulapho ekhaya kuza kuvuywa khona, kubhiyozwe khona, and kuxhelwe negusha ukuba isivuno siye sasininzi, kubulelwe uThixo. So nothixo ke ufuna senze loo nto singabalandeli bakhe. Uthi xa ithetha apha kuverse 37 uthi aze athi kubafundi bakhe, ukuvuna kunene kuninzi kodwa bona abasebenzi bambalwa. So ndinezinto nje endizifuna ukuthi ndikuxelele zona endithe ndazibhala apha ukuthi uYesu Kristu wayebona imiphefumulo yabantu abangakholwayo njengesivuno ekumele sivuniwe ngabo bakholwayo kuye. And kufuneka siyazi babazalwane ukuthi luxanduva lwethu thina bantu bamamkeleyo uYesu Kristu njengeNkosi noMsindisi wethu ukuba sizinikele kumsebenzi wokuvuna imiphefumulo ekude noThixo ngokuthi sibe ngabasebenzi bakaKristu, ngokuthi sibaxelele abantu ngoYesu Kristu, ngokuthi sibaxelele ngoYesu Kristu wafayo ebafela izono zabo. Sibe ngabasebenzi bakaYesu Kristu abaza kuthi balishumayele ilizwi likaThixo kwabo bangakholwanga, bangakholwanga kuYesu Kristu, ukuze basindiswe bazo. Because injongo apha ebangela uba uYesu Kristu athi kubafundi bakhe, bazalwane, isivuno sininzi, ngamanye amazwi umsebenzi umninzi, umsebenzi umninzi kodwa abasebenzi bambalwa, kungenxa yokuba uYesu wayefuna aba bantu imiphefumulo yaba bantu isindiswe, ixolelwe izono. Masingavumi ukusilelisa umsebenzi kaThixo, masingavumi ukuwusilelisa umsebenzi kaThixo ukusindisa imiphefumulo elahlekileyo ngokungafuni ukuba ngabasebenzi bakaYesu Kristu. Ngokuba bazalwane, kufuneka siyazi ukuba as iBhayibhile sitsho ukuthi ukuvuna kuninzi kodwa abasebenzi bambalwa. Xa singafuni ukuba ngabasebenzi bakaYesu Kristu, ithetha ukuthi loo nto sisilelisa umsebenzi wokusindisa abo balahlekileyo, umsebenzi wokusindisa imiphefumulo elahlekileyo, umsebenzi kaThixo. Masivumeni bazalwane ukusetyenziswa nokuthunywa nguThixo, masivumeni ukuba neliso uYesu Kristu awayenalo, sibone abantu ngendlela uYesu Kristu wayebabona ngayo. Jonga apha kuverse 38, ivesi yokugqibela esawujonga kuyo. IBhayibhile ithi xa ithetha phaya, kungani ngoko enkosini yokuvuna ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo. Mandiyiphinde le vesi ithi, kungani ngoko enkosini yokuvuna ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo. So siyabona apha emveni kokuba uYesu Kristu bafundisile, emveni kokuba uYesu Kristu ebone izidingo zabo, wabona imeko yabo, wasikwa imfesane, and emveni kokuba uYesu Kristu wanika challenge kubafundi bakhe ukuthi bazalwane, jongani isivuno sininzi, ngamanye amazwi imiphefumulo elahlekileyo mininzi kodwa abasebenzi abazawuthi bayishumayeza bambalwa. Uthi ke xa ethetha ke ngoku uthi, khungani, thandazani, mcengene uThixo. Ngamanye amazwi eligama elithi khunga lithetha ukuthandaza, lithetha ukuthi sithandaze sicenge uThixo sijonge kuye sikholwa ithi xa ithetha khungani ngoko enkosini yokuvuna ikhuphe abasebenzi ikhuphe abasebenzi abaninzi ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo. So ndithe xa ndijonga apha kule verse 38 ndafumanisa ukuthi uYesu Kristu weza nesisombululo esinokuthi sikhawulezise umsebenzi kaThixo. Uthi masikhunge, isisombululo bazalwane kukukhunga. Isisombululo ayiko kukubagweba, isisombululo ayiko kukuvuya yokuba into yokuba basezonweni, kodwa kukukhunga kwinkosi yokuvuna. Isisombululo ayokuba sibeke excuses zethu, sibeke izikhalazo, sibeke excuses zethu kuba singafuni ukusetyenziswa nguThixo, kodwa isisombululo kuba si khunge kwinkosi yokuvuna ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo. So siyabona ukuthi kumele sazi ukuba impumelelo bazalwane, impumelelo yesivuno, impumelelo yomsebenzi kaThixo ixhomekeke kwinkosi yesivuno. Ngoba bazalwane singababona abantu belahlekile, kodwa ukuba ngaba asiqalanga kwinkosi yosivuno, kwinkosi kumdali wento zonke, sacela uncedo, sacela ukuthi kube nguye osindisayo, ngoko asisoze sifumane impumelelo. Njengabashumayeli akufunekanga sixhomeke kuthi, kodwa sifuneka senze senze into uYesu Kristu awayenzayo, wathi masikhunge, masithandaze, masithandaze ngemiphefumulo elahlekileyo. Ithi babe sitsho apha sithi kumele sazi ukuba impumelelo yesivuno ixhomekeke kwinkosi yesivuno. Amandla empumelelo ekuvuneni imiphefumulo elahlekileyo avela kwinkosi yokuvuna. Ngubani lo nkosi yokuvuna? NguThixo. Inkosi yokuvuna nguThixo, nguye kule ntsimi ilihlabathi esikuyo othi wakusinika amandla okuqonda, akunika amandla okukholwa, aphinda sitsale ngokwakhe sibuyele back kuye ngoYesu Kristu. Yiyo loo nto bazalwane kunyanzelekile ukuba sikhunge kuyo inkosi, ngoba akukhonya nanye into nanye i-experience enokuthi incede ukuba abantu baphume kwimeko abakuzo babuyele kuThixo, kodwa kudinge ukuthi siphinde sixhomeke kuThixo sikhunge kuye. So xa sikhunga kuThixo ngemiphefumulo elahlekileyo, yena uye akhuphe abasebenzi abaza kuya ekuvuneni ekuvuneni loo miphefumulo bazalwane. Yabona, ubanga basikhunge, ubanga basixhomeke kuThixo, ubanga basizilahleli kuThixo, ubanga basithandazi kuThixo, sicela uncedo ukuba esiba uThixo ebanika imihla yokuphila ababantu, kodwa simcela uThixo ukuthi aveze amathuba ukuba balive izwi likaThixo then basindiswe. UThixo akazuyenza loo nto side thina siyeke ukuxhomekeka kuthi, kodwa uzawuyenza loo nto xa siqala ukuxhomekeka kuye. Sixhomeka njani kuThixo? Ngokuthi sikhunge kuye, ngoba uYesu Kristu iBhayibhile, as bakubona iBhayibhile apha, uYesu Kristu wayibona ingxaki, but ekuboneni loo ngxaki wathi nantsi i-solution bafundi, khungani. Khungani kwinkosi yesivuno ikhuphe abasebenzi. So uYesu Kristu wayirealiza ukuthi oyena mntu ekufuneka ekhuphe abasebenzi, onamandla okukhupha abasebenzi nguThixo. So nathi njengoba uYesu Kristu siyazi uba waye he was 100% God in the flesh, 100% man. So wayesenza izinto engumzekelo wokuxhomeka kuThixo. Not that wayengenguye uThixo, kodwa uYesu Kristu wayesinika umzekelo ukuba njengoba sisenyameni kumele sixhomekeke kuThixo, kungabikho nanye into esiyenzayo siyenzela uThixo, siyenzela uzuko lwakhe sibe singaqalanga kuye. Sithetha ke noThixo ngomthandazo, ngokukhunga. So aba bantu babelahlekile, aba bantu babenemeko ebuhlungu kakhulu yokulahleka. They were lost, these people. Aba bantu babetheni, babengenamalusi. What does that mean? Ithetha ukuthi loo nto babe vulnerable aba bantu.
babe ngakwazi ukuzinceda, babe njengegusha engazi ukuba nanku ujakalashe uzayiqwenga, njengegusha engazi uba nansi ingcunga iza, la gusha i-vulnerable, meaning noba angafiki ihlaselwe ngujakalashe kanye ingcunga ayinako ukuthi izibuyisele kanye ilwe ngoba i-vulnerable. So abantu abangena Yesu Christ ba-vulnerable. Xa umtyholi efuna ubaqwenga uyakwazi ubaqwenga. As iBhayibhile isitsho kwenye indawo ithi umtyholi unjengengonyama egqumayo efuna nabani na engamqwengayo. So aba bantu babe kule meko, nam ndikhumbula ndilahlekile ndisenza izinto uThixo engafuni uba mandizenze, ndilahlekile ndihamba indlela uThixo engafuni uba ndiyihambe, indlela yokuzibhobhisa. Ndikhumbula ndihamba ubomi bam bungenamalusi, ndandi-vulnerable, but uThixo wathumela abantu. UThixo wavusa abantu abaza kuthi beze bangabi nantloni uzokundixelela ngendaba ezilungileyo. And also jongenye indawo ithi iBhayibhile aba bantu babetyhafile, babetyhafile. What can you accomplish when you are weak? There's nothing that we can accomplish when we are weak. So there's nothing that they can accomplish when they are weak. So abantu abangakholwayo, abantu abangamamkelanga uYesu Kristu, they are living a weak life. As much as bazalwane ibonakala ngathi is successful, but it is a weak life, spiritually speaking. It is a weak life. They are vulnerable, they are lost, they are weak. They need a savior. So bazalwane uthi Yesu Christu apha, will you pray? Will you pray to the Father? Will you pray kuinkosi, to the King of the harvest, to the Lord of the harvest, ukuthi kube nguye ozawuthi athumele abasebenzi? Bazalwane, kudinge ukuthi siyazi ukuthi iliso esinalo kumele kube liliso uYesu Kristu awayenalo. Masingabajonga abantu nje ngenxa yezinto, sibone izinto abanazo, kodwa masijonge imeko yemiphefumulo yabo, sijonge izinto uThixo afuna babe nazo. Ngoba iBhayibhile ithi kwenye indawo, unga yena bangasindiswa bonke bafikelele kuyazini inyaniso. So will you pray wherever you are? Will you pray for lost and vulnerable and weak souls out there? Because zikhona bazalwane, zikhona ilanduka, ikhona imiphefumulo elahlekileyo, ikhona imiphefumulo engenamalusi, ikhona imiphefumulo etyhafileyo ekufuneka sithandaze, emveni kuba sithandazile siziaveyile siye kubo siyokuba ngabasebenzi. When we don't avail ourselves to go and tell people about the gospel of Jesus Christ, about the good news of Jesus Christ, that he is a savior, that he is a forgiver of sins, that he came to die for our sins, that he is the only way to heaven, he is the only way for us to be forgiven to God. If we don't tell people about Jesus Christ, it takes good long, we delay the process of them being saved. Will you pray? Will you pray this morning? Will you pray this afternoon? This will you pray? Nokuba kunini na, will you pray kuThixo? Just pray, not for your needs, but pray for the very important thing. Pray for the lost, pray for the vulnerable, pray for the weak. Remember, you were weak also, you were lost also, but there were people that were praying for when. Will you avail? Emveni kuba uthandazile, will you avail yourself as a believer in Christ to be that laborer who will go and tell them about the good news? About the good news of Jesus Christ. That he is life, that his life given for that his life was given for them. You see, we need to avail ourselves to tell and go. We need to avail ourselves so that we can go and tell about Jesus Christ, that he is the life. He is the everlasting life. He is the way. He is the way. Bazalwane, kudinge ukuthi sakuba silivile izwi likaThixo, senze ngoko uYesu Kristu asithuma kona. So apha esibambe nisitsho nisithi, we need ukuthi si singabi nazinhloni ngendaba ezilungileyo. Njengoba uYesu Kristu njengoba noPaulo sesitsho ukuthi I am not ashamed of the gospel of God, of the gospel of Christ, because it is the power to them that believe. So indaba ezilungileyo bazalwane zingamandla wokuba abantu bathini basindiswe. Namhlanje asibandivala nje ndifuna uyazi ukuthi you can have the same eye that Jesus Christ had, the same perspective that Jesus Christ had, ngokuthi ujonge ngendle ujonge abantu nemeko zabo ngendlela uYesu Christ wayebajonga ngayo. Wayebabona belahlekile, wayebabona be weak, wayebabona bengena malusi. Emveni kokuba ebabonile, ithi iBhayibhile xa ithetha wayalela abafundi bakhe uba mabathandaze kuThixo akhuphe abasebenzi bakhe. And kwaye wayebayalela ukuthi baziavail. Will we avail ourselves? Because many souls are dying and they are about to go to hell. Bazalwane, let us. Masinga bina zitoni kwaye. Masithi make sure ukuthi okona kubalulekileyo imiphefumulo yezwi, imiphefumulo yabantu bakaThixo, because weza ukuze azofela abo batheni balahlekileyo. Amen.